tulo terere kalira tonja unja jite kubese bese obo balikamo eyo libate kukola kuwebu matulina kusonga joku fune vina tujuna okulika omusasa boku manje vizibu webisesa bako eno kunira kolowoza ensana jekulaza owa wa mukatumbi no utonjo tonaba ebera nakwere yaba yevamo kukola nga wasobola tupeko jebesima katonda jukira nyala leke mbawafu bane twewa yesente tubala bange kwa ulanga waliwo kusitana na okutunula bule yokola jebizanya temutu nanya kuzifuna netwekola kokundagane kenyonyi tituyo zaffe bannange olw'obukodo bw'abasajja twekyawanga batukumbira emabega batufudde kyennyalwa so omusajja yafuga fulungu n'enjuliira okudda munda yannyabo nga teddala sikyayinza kale mbonyabonya okutuuka ku ssaala eri okufuma ebbalako n'okufuuka kwerangi olw'ekyenjuli eriba ekkubo lya nnamu nye nnalaba nsirira kwekyo nange ne mbalama naye ekyamukeetaba yali amanyi yesibambwaye kulujegere kasange kutudde nga negyekutte okugenda ekino ekisibuyo kikuddira ensonyi okuzifuula essungu n'okwekazakaza ennyo mujo bannange bannange bwe balaba omuwala yambadde ebyebbeeyi ngoyo bamwesibako ngumulwadde wa looni oba yeyasibyeko maaso yasirike omulungi kalanga mbunnamwandu oyo beziraayenyiriza kubasala mu maaso bw'oyolesa bbeeyiyo ngoyalamuza bakutta bondaba nga ndi mulwadde watuto nkwana kiwe kumbika olunyata lw'olabako n'amaaso bwekiki olumu obulwadde bwange mwana watto ate n'okusinga nze bwogambya zungana kyamukisa mulungi abalwadde mubamanyi bwajjanga kwanjuba mu kitimba n'okkiriza nab'obuyinza bwebalinze kyeŋŋamba bw'alikozesa amaanyi era okubanga ku nduulu yaganyaku bannamwandu kakiiko omuntu atazewuwa okusaba buyambi gwe kimbobya omutweshoma banyinaffe batuswaza swaza fe okufuga emboozi kiro bamutema obugule mu bintu ebitinge kanange waliwo enjogere gamba nkyakuba owuwakuba engalazi mbako ate nebaayo eyogera ne wamanya nti magerekangobo tegatta waago felipe kukiwengeze nasuuna abamiisa bamugoma endowooza ezo ez'ekikopi tuwebuula ennyo mutyo kinjigija mutwevumyavumya emisana ebuziba ne mwewalula lumumba ntamuddeko ndi mu takisi takisi eyo nejeeyisa akabinja k'abakazi omwami gwe nnali nninanye n'agamba munne mbubaawo baabo baalumala ggwanga naliwakumuddamu n'ebambi ne mmuleka kuba nnalaba bbeyinga naganaaga amajenjeeke ku basajja n'abakazi buzaamu ddala kufe embiriirya ni atali lumala ggwanga yewe mbamulina nnakujja kwani oyo waba mukazi munnanga beera yakulaaki oyo yani amanyi gyelwagaali okakakasa n'okulumiriza ennyo nti fe baalumala nsi eno kino kyetwajjirwa mpaawo atakkiriire fenna tukaabatwa wamunywee ne lusomba mmwe mukama ye yateekateeka yamanyi kyatugwanyiza tube ekyazze kyazze kyekyo mwe munyweze empale mulemenga kweyisaako akacha webana bangu chu wakuba matama yoli na garanti chokwe itakali mpita wanga sinezi chisevi yuma manyoli ni motaye uya bajaganya uya taluma nife na tulisafari pala njini sendo vandange kwela ni otoyo lodi mgeni kusiruno mufune nja ulo basaje wafeche nganga wakati wokwe tano kuti wano kuta mufube no manyanto omuntu omulwadde n'omuntu omulamu babera nja ulo mwadira mwenyiri ya kukui tendwa tezembera neu nye peleza yobongo zindi mwete putefu okute chibuzo shumana echiri mbuzi waiza kasa chiriba kweze nsonga erane wekuliba msango niguwa zamba sijugumile chondola.